yande sappo e jeddi minta chapantati studio kala ngo habaruji e fulfulde ko ri jam woni modon horje leydi Niger ittade lamu Mohamed Bazoum sappo jertel septembre ndam o wadi derol fawar jondu kono kalima sembe leydi Niger to suudu mawdu kawjindu seriaji seriawo dundu kono o wi o woni mo udda illunoga e jego lewru jiyedu nadidi enoga e tati en nanam filla maccu dan ni fa hande du kondal lamu leydi Niger CN SP kayen du kondani horejo mudu deki jungudo dero gambate jojjende fedde yewore fi hono himbe joggibe kulantere kawtaade do ko wala e lawol kanyu e laati du filla ko darto jangaleje e itte ko wala yobbe no haniri fedde de wita kenani kol def kandu en nanan dum woni golle mu yaadi yeso yewtere men pinnaani studio kalangu yartana en region mo zender département mo tanutu no ko laati nokkuje ko itina durande e gurti e yarraduji dan en nan heba chadale sanne sabu joy en gesse ngato en dan gesse kulle en nan jibi ton kany woni yewtere meden ko pamminten en do mudum Soumana Amadou kan wadato habaruje fulfulde kori jagnalli e mon yarna mbirne ko e kibaruji ni horejo leydi Niger ittade la Mohamed Bazoum o wadi hono fande derol gam batte alle kalmade sembe leydi Niger to suudu seria maundu CDAO dun du konda iwru waynani fara hono fawar jondu konda ni neddo gondo jingonomo tawado ton endan jonde Senegal den ene kadu konda ni dun du sappo jetle septembre ina no getati woni ko talkundu yottoyto en to himbe CDAO be enda dun du konda ni o hollayna wide ni hono nangede makko e faddede makko enda illunoga e jego lor jiedu no getati ko jippino lamgol wadi kanyon won o yarraaki do mudum kandu won ko wi himbe CDAO yewdo majjum balle de du konda ni be ndaran do majjum ni andan wiide ke suudu sawara mbi en du konda sariya du CDAO jodda kato da Abuja gallur lamor leydi Nigeria noni faware jondu konda ni hono fedde laminde leydi Niger yetende CNSP horejo mudum general de brigade Adrahmane Tiani deki jungudo dero gan tabintende jojjende fedde yawordo filo ko dartu himbe tawrtebe kulle ko kawtaade ko leydi Niger jey ko joomu hojirndo ko la lawol na jogin ko la lawol kanyo fa hande ko do filo ko darto itte e jangal ko lan yobire do laabi dum endan du ko na fedde de endan dum hawjoyto fa druude e majjum de fedde du ko ni haala mu halama e le television mawdo mo leydi Niger gam batte alle andende himbe leydi fu jojjinede mayre kay fedde ni endan faande wada golle mayre noni ona fa hande du konna on ngi mbite do fad wadde mballaga mudum yaadu yeso kayen du konna be ngadi fawar jontu konna ni hawrtere goddo mawnde gam batte tindi e andinde himbe be du konna kayen wor rewbe wombe le fawar jontu konna ni pelle jiaade rejoji jiata le Niger kawrde do fa hande fedde mawnde wi tede MR DFN den ene kadi du konna ni be ngada na gam batte alabe kebbe ngada jooda kale rewbe kanyi ko biltoto muraduji rewbe nani ko faande mbiete do Mariama Mamoudou Djibo kan hawji siglaaji fedde de wetende fad nani ko halani bandimin e do fio en dambite do nana Hadiza Hassan
l'ONG FAD a initié FAD kan sigili jooda kale hakkune rewbe ko hawri rewbe chapande jeego o duube der regionji tati de leydi Niger dira balde tati dum wadati undu gam famugo golleji lobbi di haani joddini ko nafata rewbe dun no hokkan rewbe ngada daane worri kawra gollida gam waddugo balla non do jaaki yeso fi politique leydi din e daydari leydi din tal qur'andu golditana do ko ewata jaaki yeso rewbe regioni jidata din heddo hakkeji mabbe dartini e ballodirol nata hakkune rewbe no wodi tal kurdu halata do muraduji rewbe ladde e be galluji
nonni ono fawar joni sawara mawdo mo leydi Burkina Faso tawade laamu khalifa enda be ngado wi cubaaki be tabintine ko non leydi Burkina Faso waawi neldude sogeji habbinibe war leydi Niger enda dun du konna e do filla yigarago hakku leydi Niger leydi Burkina be sogeji leydi Burkina wala non gam batte walude leydi Niger sabu CDAO fedde leydi jadi yanko ngonde bangi hirnaange Afrique adake wadude orgal goddo do enda do leydi Niger do fion enda nenen dun won ko waddi be kambe enda gam batte Allah hollude kambe ko non weltaare mabbe do majjum ne non bibe leydi Niger yiri garon himbe Burkina Faso sogeji do enda dun won ko bandiraabe am yeesu bako enda landawade himbe men enda dun du sen veket non nanon ko fahande ko na rahinatu Musa kanyi e mbiyete grass ngadani min do enda
hande gomnati Niger naati nder dental leyde tati kawritidde sogeji mudum Mali Burkina e Niger gar renude leyde den hunde lobbereno wodi du miden gatti gikke ko sogeji leyde tati din no dena leyde den
hande leydi Burkina lildi sojeji mum de leydi di no wawa latade jango leydi men di lildi sojeji mum ga hauta gollida woni hakkune mabbe ko te jardori do mum
Tiki a ite sinye.
Kwa dekida jungo dote rolu no watan kwa leite tati dem hebude lawol goli dido lobol hakunde so gigi dinga renude leite dem.
La defense.
Mine mija kwa leite sahel no kani kawro goli da gandruvida epele murtibi.
Nani fawarji ndukona ni anakondarto kurang ndukona yitike kwa wala anawarana himbe na wudur ni enda alle e fawar jon jukugo di seria o wadi yade leedi men Niger tiagal ko wadno ga jeego lewru jiedu enda hun non ko laati no wonna meema sanne gollurteji goddi dun dun jiya e fawar jon har filara joji ko nande mudum dun waddini ko fane bandi mbete Idrissa Adam Tato en tawo yoddi hore be joji be pille ke ko mi jiya e le maccu
wallahi musa
wallahi min pami ko himbe no kaja keba habaruji minen andido e gala ibe keba ibe andi ko minen tawa der wakkati ko hite kurangen wala no heja himbe gamba lumobe garobe to amin gadda are mabbe ga ene goynaki gala no gara ko waddi dun ni woni hite kurangen ko har sengo go hokke na har sengo do wakkati o hokkete gam min pirta muraduji mabbe ma wadi min korri habaruji din yande sappo go e min taji woronja dun fu wadai musolo sadarma on
ciu kan abumba
ko ken dai
min nani bojji mabbe dai ko min biita e nimbe woni be mbara munyala gam min luman ko be non wala fuji dido der amin jonde bolum sana dun tilsu am non no tilsu na amin tacol hite lantarkinge min keba hardo min keba har sengo ngoto dun filla kokkol habaruji e yeynugol dun do aadi non mo min koji hakkunde amin e nimbe miden jidi wattande dum be e suudu radio dun nane kambe habaruji fuudu le fi mo wontiro
Nyanka nkala hala chelal do konna hono tuugal ko hisinti himbe jonte pabbe kanyum won ko aada fa watte ele kure himbe ngadante saatu do en der leedi men Niger do ndu dartina suka fa mar dum yaa yewde sanne dum waddini ko faande bande mi Musa Hassan o yewi mbiete do Abdou Mal Souley lati ko kanyum hawji filla ko darto tuugal himbe to faawar jom pev ka wonno sarusi kaw jido tuugal ngal enda nan ko filli do filla ko rakke sa ngatte ngal le kure de
la vaccination
contre kural hisa nyaw pabbi no wattete der kure ko suka be gadanti suka illari mama fa yotto lebbi no gay etati sigila golle den no hen sadarma guda do ni woni gaddor kure den ganno yottoito fa kantol lewru december nanata fader hitane heyri yudum wada dose milio goto e ujine kidi no wodi dum lokotoroje kokkaade lawol fudda tufol gol sigila do non ko waddata hoyirna hebo wadi dum watta der sigira hanu kure gadantede sukabe ko andano illa demmu gan handen himbe pamani nafaka jarul sukabe gadane kure ko hisintabe nyawuji
peut profiter de ce vaccin
fawar jonkay agadezon ko jaaten kale hala himbe ko to chapanta don ko nangana alle wadde golle kadaade ton en agadez don golle kadaade choppol ledde ko wala e lawol ko hokkaka lawol dume sabi dun dun ko na wana na bonna hono fawar joni ladde je jaito enda e kulantere je kewde dum waddi ko faande mi tedo seyni daud kawon kaw jido sarusi kaw jido fille ko darto renu golla de je jaito na gades o famini bandimi Musa Mamman ko dun sabi ko be nangi himbe be en dun warti
la coupe abusive du bois
et chapal le ko wala e lawol dum kambe memugol jaaye e laddeji no hada wodi neddo no wawi jukkane de dum ujina jeegom yaade la soji tati nangane dum du kondan kasu lebbi didi yaade hitande fe chapal le de kecce no ko hada datol chapande jeetati e tati dom du jomun no jukkete yobude budu ujinaaji jeegom yaade la soji tati nange kasu lebbi didi yaade duubi didi der galure agadez ne no wodi no ku ure witende kormugu wodunde ledde amma ganjam are no duudi der mum be naati choppol majje wodi dum min nangi ko watta nimbe chapande tato gamu do der region agadez du no wodi talkur hokkoru neddo lawol wadde julbe wi aka ledde den do choppe
utilisation de ces espèces
nanne faande to en dan leedi do so birnin gawre kandu ko nan ko buri sulde himbe ni har fille ko dar fitinaaji ko nata kore mom e durobe dum du ko dan heewi sanne dum du ko wadato dum woni har fille ko dar to faande bonondaaji kany e rafi hono do tnaade kulle kan do tnaade enda dum waddini ko metedo Boubacar Umaru kany woni ko fodde kam woni hono Salisu Kaw jiɗo fille ko darto jeyal kullantareji leydi département en dam o fille ne ke bandi min taade jahangal alamin wa char do fio
le konfili
to woldeji di duudal mudon no hakkunde durobe e remobe non no wodi fa hande woldeji harto memugol gurti don kambe no kuje durtede den yaade to dabaji din powtata remobe kam en demata nadde der mun der region doso miden godi talukuru sendoru to golleji din watte e mayru du min gollirta latindu miden cura kulle kewde ba ko jaccere no tawa der mayruta
de manquement énorme
farlatol baldu kono ko rewbe ko watte hono ko te kan coupe de afrique kandu kono woni hore mudum ko anni wadde toyna maroko dubina eno ga enay jonka subi tagol e fawarjo itondurgo wonno wadde do majjumbe leydi niger tato en tunis leydi tunisie be porto e rewbe bandra mabbe tato en leydi tunisie gam batte be ngada hon latol balgol itondurgo gol endan jangon ko fotter de watto en jotta ga yotal men en pinnol studio kalangu en bi hande en jaar region mo zender département mo tanus no kutu tawani no kuynor ko itana durgol don enda no kuydenda no hema heba chadale sanne sabu remoben don gatton gese kulle goddo wadde don enda ko latidu ko non non bila no kujeden dum wonno yewtarnde mbiyetade fande tarnan fude ahmed bandimi yehin ton enda o waddani min pirte dengal fulfulde
Région Mozender, nos régions, Kokuni, Durungol et Demal Sembe, Doujaki Yeso, région 1. Takuku, Tonoku, Durande, der département Motanut. Handen, Nokuje, Durande, de Notawa, der Satarma Maudum. Ibrahim Lado, Moussa, Dental Durobe, Fenen, Datlo.
Une partie,
Harsangore Funange Tanut, dans le Wodi Gesa Tawat, et der Nokuje, Durte, Kambe, Badangal, Fetovi, et Tengu, Ingini. Ambo, Nodun, Durande, Noko, Kotout, Angesa, Dermu. Ayi dum welay
sike sa va doni
no kuje ittade gandurngol fu korama no kuje demal nani fama ka languma aka secrétaire non fi jeal no kuje de tanut e zulaydin haru kando secrétaire non komiti hawjini golleji ladde kodir yiral zender nani ko e pantini
les agriculteurs
remo be jatana der no kuje durdude den wadoyde gese tawidu lawol lamu hadi dum ko watto jom en geseji kemi dido kam en min ummini gere du no sodan non wada tal
avec 20 et tout
la zone pastorale
der no kuje demtede dem no wodi danki accanaade durgol amma de ngala ide acce kanje ko e maje kambe gurtidin
d'occupation
deni no kuje durande de gala no nawtore durgol der region mozender yala no wodi labi mojinol na labi lamu gon gan hebugo mosola sadar magi di secrétaire mo kodir yiral de zender o hokki fama do mun
ya le taxe ki on clan
no wodi talki kolludi no kuje durtede dem bawi hawji rede lawa lamu cingangol gammu ko watta tabe narral hebaama hakkune durobe remobe ba ko gere no anda ningol ko no chalo gere du andanangol nino
geseje na no kuje durande horebe tan godi lawol denol majji Zulaydin Haru
no wodi saru siji ngataadi gam renude nokkuje den fedde du fu no wodi ardibe sarusi tawabe der mum kambe lamibe fina taw ko foggo jowro kan ardi dum ko fo comme du maire ko fo depo kando prefet ardo dum gam heba to nimbe gon umodo anniaji gon wi anu denan nokkuje den
itili problem ko
e do don ko habri me fulfultili hande studio kalangu jonkay ni keddi wadde malango non daade mo en do na ko min gadi kibaru yidi enda e mi hora weto on min jetti on san kettino kibaru yidi kinno kettino du konnani fa hande ni sigilaji studio kalangu do enda gal nyame hawtade radio ji fuko taa leedi niger do enda kanyo e fa hande do internet e ko wete whatsapp e do lamba tati didi joyse do ngodi on fawar jondu konnani challalo modo rtl jonkay ni keddi wadde malaga mudum fu yoto assalamu alaikum mbalante jam walmi acci dan on e muttari muhammadu wadda kan habaruji hausankoare